Oh, yeah. Bellino. K-I-T-U-I. Cause Jesus breathes fire. Soon you love to hear somebody spit it fire.
Punchy line, class. Karibu boy, you jay madakos. El Nino, I'm the boss. Karibu boy, you jay madakos. El Nino, I'm the boss.
I'm an African, kaba ikaza kitenge. I'm like kuna jambo na vuka. I'm doing good kesho pia, I'll be one step higher. Na motivate vijana na bado nongeza nguvu kaa soya. Wanda juwa na faith, ama mataya. Wase most wanasema mini mbaya. Ajia, mini mbaya. Na banya ni mbaya, siki ya tuchake dawa. Misari ya kipawa, itabidi umepagawa. Ama ukumbuke ile time ya Adam na Awa. I'm an actor, doctor, master, punchline monster. Na wanda mode, I'm showing El Nino so doctor. Chapa kakisa, ati matata face full, ufanyo jama tata. Tuko inga kukombe pia kuna likes of Abdubadida. Kwa rapist na ilinda, call me a leader. But meiva niko chonzo kare dubiza nda wa ghetto. Uwana pesa but mifuko, zinalia msoto. Wenya mnijui, jua mi organist noma. Wenya mjui jua, mi uchapa vitu noma. Boy nwa sinzi, mi wasina uruma juu, sija toka uruma.
Punchy line, class. Karibu boy, jay madakos. El Nino, I'm the boss. Karibu boy, jay madakos. El Nino, I'm the boss.
Niko na ukamba, kushangai kanza koga sana. Niko na ushamba, maninja wote wamelala. Ala, kwani mkona nangana. Wanaume tangulini wakaanza kuoana. Patina jua, mekua mkichezeana. Sosu naona, mtaanza kuzikana. Kuchuwana, kupimana, ata nita make sure clear line, nita make sense on your mental. Niko kwa cricket, wills west and instrumental. Itake no marieta kusho, this is the fundamental. What's up, I'm at a clear point. What's up? Bado na bonga ma point. Niko on point, niko on disappoint. Marapa wamekuwa kidu vitu zinala lame. Hapa ni kuwasajia ka osos waka wangware. Hapa zinadai penny, ama washa nare, ama utapikwa kibare. Hapa ubishi vile tunaishi. Lazima ujue my dend your formula. I'm the one don't say I look familiar. Niko na bidi kamse, amepele kwa retake. Niko na bidi kamse, anadai overtake. Uko msumari, vile unaziwasha. Niko msumari, vile na wadungisha. Niko msumari, vile na wasulubisha. Apo asemi maudete, and creative. Mine so attractive, my fans gonna bambika. My punchline are so educative. Na ukele kila mse, nikana tumia doya lati. Comfortable, kakalia kitumia biza moti.
Punchy line, class. Karibu boy, jay madakos. El Nino, I'm the boss. Karibu boy, jay madakos. El Nino, I'm the boss.
I want to take note of this. Mindo niko na magic crystal. Mini kaka million vile mi change flow man. Before to show vile wo flow jua mili El Nino. Mimi ni trap. Shakura lisha chora Wilma. You can't buy talent, nigga. I'm lights of Twister, Twisted Eastern and Tech 9. Miro gadi wa ganga. Sasa naona mnajipanga. Kuna era meja era. Not aware we in digital era.